Gana masa marunji kago Nevi nevi sambi ya bimufu bibyo Chinechi watu chanyula chicho Nazine viri za nchusa zizo Bibi, honu mianye njala Mwana kuna nwazalusa Bibi, honu mianyule kao Nafe kona gamba yotia Bibi, honu mianye njala Mwana kuna nwazania Honu mianyule kao Nafe kona gamba yotia Ogena none da bilanga teme suwa jange jasimba mungwe Ogena nulu wa yunendo waza tiwa jamu wa bakasa kukute Hiye kwe wampanga Wasiwe mikuwa nungweza Hiye kwe ya bieta Nalikumatila na hiye kwe wansuka Ochima nyinga famu mtali misolo yeteba famu Ochima nyinga wale tiyo mtali simbe yobambi jisule Bebe hono mianye jala Mwana kuna nwazalusa Bebe hono mianyole kao Nafe kona gamba yotia Bebe hono mianye jala Mwana kuna nwazania Hono mianyole kao Nafe kona gamba yotia Sometimes I know ya the way you roll your eyes When you come to me baby Heavy to be of your mala mwensonyi Oh boy you drive me crazy Sirikota balikebo balikese mubichi Sanga you hota dandem Hizo mkwana kwa njingi ya kumadube kuina msiza na kukweta mo Kuloza kune ndobele la Lomo kwano kwa boka kukutu ya nya Ulinamba mwenda atanalavika Pira kwa mungi teri kipagu kwata Bebe hono mianye jala Mwana kuna nwazalusa Bebe hono mianyole kao Nafe kona gamba yotia Bebe hono mianye jala Mwana kuna nwazania Hono mianyole kao Nafe kona gamba yotia Yana masa maluji kako Nevi nevi sambi ya bimufu bibyo Chinechi watu chanyula chicho Nazine mviri za nchusa zizo Biba labio bia ingera Biba vingo vyo na bia ingera I want to them. The one your name Swag Mama, aka Queen the Teacher. TNS. Me I fi make the rest of my life best of my life.
I try on the best.
Right. Baby. Nafe kona gamba yotia